Wakenya wanauliza kwa ni fomi gani kuhusu hidili ya Adani. Tetesi inapepea hewani, airport inauzwa wanathani.
Hiyo story imeleta ngori bro, Wakenya wanazidi kupandishwa mori jo. Adani inataka kutekova miaka 30, na CV yao uko inje manzi safi.
Wakona tainted reputation, fraud and money laundering, wana duopolies and asset of the nation.
Easily, gava inaturudisha Misri, ni public property, mbona deal ni siri? Karada usiseme Messi ingili. Hey bro, anadai aje chiri chiri.
Mande mamewe kwa on toes, aseme kweli kama deal iko closed. Na hizo vitu wame propose, hiyo deal kwanza weka on pause.
On pause, wamedai hawadai. So kuna saga ya Wakenya na Adani. Hii gava inadhani dhani haturadi, but swali gani?
Is it Adani deal?